kaagi hooyo waxana hayay laga jiray
hooyo
jirka midan hooyo hooyo waan ku jeelay waxana hayay laga jiray jirka midan
hooyo
hooyo waan ku jeelay jabi ya adawgaaga haw jabi adawgaaga haw jabi ya adawgaaga haw jabi
Chanadi kunolo